olo e mafuta male SBS Samoan.
Mua mua atu o le tae au nei na whaai loa alo ia mai ai e le lo Yesili, le Attorney General Mark Dreyfus, le tuwina o le uni e tangata whainga luenga le CFMEU I se pūlenga tu tuatasi se administrator. O tu la fono e mawhaiai e le malo tele o na whaia le whaai unga na pāsia I le pāle mene I le vāia sonei I le langolango iai e le tuwangai. Ua mafua le nei whaai unga o na reporti I whainga tau whaamatau ma whaamalosi ma whainga soli tu la fono. A to ai maso o tanga o le pūlenga o nisi o la lao o le CFMEU ma kengi tieti e pasika. Ua tofia e le komisi le Fair Work Commission le afionga I le loia ya Mark Irving KC e avea ma administrator o le CFMEU. E se laumiliona tala ua ofoina le malo tele mo ngā luenga e toe whaalele iai le Great Barrier Reef Aquarium I North Queensland. O le fisoswani o le afaavae inai e le pūlenga le Great Barrier Reef Marine Park Authority, se nofuanga whaapitoa mo a onga I le siusi o manga ma le tausinga o mea ola mala au I le au. Na saunoa le palemi Anthony Albanese I le taua o le au le Great Barrier Reef, ma le nofuanga le nei, talua na tatalaine Bob Hawke, se tasi o palemi o whainga malo o le Labour I tausanga ua mamae.
Here at Reef HQ, this facility has, since Bob Hawke opened it way back in the 1980s, this facility has played an important role in being a central point to where locals can come and see the reef in a convenient way, but importantly as well, the science and research that's been conducted here has been absolutely critical.
Le Palemia Anthony Albanese. Ua toe whaalau te leina le pule malea ia a leo leo I Queensland e tau fia masue na I tangata lau te lei le sa tete. O swing of au nei o le amawhaia I leo leo I Queensland o na whaau ngā masini handheld metal detectors e sue I na I tangata I no fuanga o feo inga whaitele ma o le ao fia I se no fuanga whaitele pe o shopping centers malaya ta alo, kalapu, mapapu. O le awhaia I se tūlanga whātaitai le nei fuofuanga se I o I le tausanga lua fe luas fumaleono. O na toe ilo ilo ina lea pe na whaao ngā ina tatau ma tāla whea ngai. Ma le iso o na whaao ngā ina I leo leo le nei pule ma le aia. O lo o whaalia le popolenga o whaala putoputonga mō aia tatau ma sa olotonga o tangata. Pei ta ina saunoa le pāle mia se tete o Queensland Premier Stephen Miles o le whaamuamua.
It's a chart the path towards a safer Queensland, grounded in decisive action.
Le palemi e sete o Queensland, Stephen Miles. Ua saisaia ma mōlia e leo leo le AFP ni tangata se tootolu. I le taupule ina ma le taumafai e whaaudu fale whaanana mai I au se tali enei. Ni tangata o I la tau na taunuu I le ngātai fale Western Australia I le masina o Aperila o le tausanganei. I le pālemene na whaitiwa ina I le taitai o le tuwa ngai Peter Dutton le malo tele, I le vai vai I tūla fono pui pui ngā tuā oi, na mawhaia I nei tangata o na sāo mai I lau ele eleo au se tālia.
The people smugglers always take advantage of a weak Prime Minister. We saw it with Kevin Rudd, we saw it with Julia Gillard, we're now seeing it with Anthony Albanese. When we were in government, as the Home Affairs Minister, we had a tough policy with Operation Sovereign Borders. But it worked, it stopped people from drowning at sea, and it made sure that we could get the women and children out of detention that Labor put in there.
Le taitai o le tuanga I Peter Dutton. O ana leila na tula iai I la tau nei, e toa tolu I le whamasinonga, o se tāne mani tamā I tai e toa lua, ma a whaamao nia o la tau mōlianga, e ono o I le taise fulu tausanga I le whale pui pui o la tau whaasalanga. E se fulu afe tāla le taui na maua e se tama itai o se transgender woman I na ua whaia le whaai unga se whaamasino e whape mai na soli tū la fono le awala na whaasā I nai o ia mai se app I lungo le upenga ta wha ilangi. O aia ingo le app e nā o le tū pāo teine ma tama itai e mawhai o na āwai I ai. O le tangi na whaaulu le tama itai o Roxanne Tickle o se transgender woman I le lua afe lua se fulu manatasi ina ua poloka o ia mai le app, le Giggle for Girls app, e ui olo olisi ilona pepa whānau o Roxanne Tickle o se tamaitai. O le mata upu ma le whaai unga le nei, o le ata ua I le whaauinga ina o le upu I tūpā I nalo o le Sex Discrimination Act I au se talia nei. E whātasi ma leono miliona tā la, ua whasala ina I le komisi o tā alonga peti petinga le Victorian Gambling Commission, le company peti lungo le upenga tawha ilangi le Tabcorp. Na whaalia le Victorian Gambling and Casino Control Commission, o le whasalanga au pito te leele nei ua tu ina mai I le company a Tabcorp. Na tu ua ia le komisi le company I le whaifai peao na ia solia o ta iala o pūlenga tā la whiangai le Gambling Code of Conduct, mai ia au kuso le lua a whelua sa fulu e tau mai I a Februari o le tausanga na tenei. E au fia ia ienga na solia le Tabcorp, le wha awo pea o na lafo e le company o wha asala longa wha api sinisi, I tangata ua wha a fia o na longo iai, wa le to e maana na o e fia peti peti pe ta a alo I lunga o le company. Ua whaamaunia mai Thailand, le iai le atunu o se tangata ua pesia I le tu ainga sili ona pepesi o le Mpox, le Glade 1B strain. O se alii, o se papalangi I ono se fulma le ono tausanga le matua, na taunuu I Thailand, mai se atunuu I Afrika, ma o le tangata mua mua le nei, ua whaamaunia le pesia I le Glade 1MP, le Glade 1B I totonu o Asia. Ma ua whaelo mai ele whaala putuputonga mō le pui pui ingo tina, ma tamā ita I le National Women's Safety Alliance, le te leo taimi ele ma whaia I e whaatununga mai le whaamasinonga, le Family Violence Order, o na pui pui a tina mai le sā waina I totonu o ainga. O whaatununga nei, e whaamoe moe tu u ese ese ai tāne o loo whaia sā wanga, ma tina ma whanau o loo sā waina. Pei tai na whaalia ele Alliance, o le tele o taimi e le mawhai ai le whaatununga o na tāo fia le feso o taipea ma le asiasi iai o le tāne. I le maa o le tausanga lua afe se fulu ma le lua afe se fulu le valu o le faa se fulu pasene o le toa lua se lau faa se fulu o tina na maa li liu ina ua fasiotia se tāne na la maa futai au se tālia na fasiotia ai o iai se whaatununga se Family Violence Order. O se tūlanga matua le tāla whiangai ma o te tau ona suia I le manatu o le whaatonu o le National Women's Safety Alliance, Catherine Burney.
Family violence orders play an essential role in protecting survivors from further harm, yet we know that the current system does contain significant gaps. Too often, we have found from our members FVOs are undermined by conflicting parenting orders or ineffective enforcement across jurisdictions. The adversarial nature of most family law proceedings further compounds the issue, allowing perpetrators to, at times, manipulate the system, often placing control over victims under the guise of parental rights.
Le Fatonu o le National Women's Safety Alliance, Catherine Burney.
Like, share, ma faali sau finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.